Menita ni metika. Now here comes the sound of the Mr. Tank Twister, Mr. MP, the MVP, and the true definition of the real MC.
The real MC?
The heavyweight MC, wanna zito wa kinyoya, not the wanna test me. The undisputed, undefeated, my weather. Chagula kitana ish kwenye all weather. Sometimes chips cuckoo, sometimes chuku chuku. Wanna dani swimming pool, na waugesha kwenye upupu. I shut them down, na onyo kwa makasuku. When you fikra fupi kama umeme waluku. Was a billions when I was a buku. Oh no, never nengi neka nazi punch and yamuku. The motivator, respect mine, the true soldier. Mechonga barabara on a Peter the bulldozer. The icon, tango na tango, shangu vya soda. Where's you fika me and a camel, the answer moja.
Yeah, wanna pip, wanna kimbia. One man ami, wanna pima, wanna kimbia. The icon, wanna pip, wanna kimbia. Shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe. Wanna pip, wanna kimbia. One man ami, wanna pima, wanna kimbia. The icon, wanna pip, wanna kimbia. Shows a kibabe, flows a kibabe.
Na kuchapa kiuchumi, na kuchapa kwa ngumi. Na kuchapa kwa heshima, na kuchapa kihuni. Na kuchapa kwa fanbase, hicha time kumi. Na kuchapa kwa michano, hata rap kwa kirumi. Nilisha wasame, wasanii wenzangu. Waliokuja jimboni kupinga ubunge wangu. Mabasi na mabasi, jongezeni wanangu. Asante wana mikumi kwa kuwa na imani kwangu. Next time kije tena, protect your neck. Msije sema siku sema, it's four for God's sake. Sanaa yatako moja, nitakubeba ukianguka. Hao wana watumia na mwisho wana watupa. Kuingia mjengoni, hakujantia mawenge. Nimongeza wa shikaji, kinambatia na chenge. Famia ni kulenge, sio lazima mnipende. To all you work MCs na wakandia ni wajenge. Mbunge na yongoza binadamu na wanyama. Bongo flavor masia, najua nacho kifanya. Usipo nisikia leo, jua kesho narudi. Mwambieni falme wenu, siti yangu waifute vui, ifute vui.
Yeah, wanna pip, wanna kimbia. One man ami, wanna pima, wanna kimbia. The icon, wanna pip, wanna kimbia. Shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe. Wanna pip, wanna kimbia. One man ami, wanna pima, wanna kimbia. The icon, wanna pip, wanna kimbia. Shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe.
Nimezaliwa kushinda na ndio maana niko pale. Anayepanga ni Mungu we, binadamu hawezi bana e. Kwa wanangu wa kita,
shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe.
Kwa wanangu wa ghetto,
shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe.
Kwa wanangu wa kita,
shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe.
Kwa wanangu wa ghetto,
shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe. Wanna pip, wanna kimbia. One man ami, wanna pima, wanna kimbia. Icon, wanna pip, wanna kimbia. Shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe. Wanna pip, wanna kimbia. One man ami, wanna pima, wanna kimbia. Icon, wanna pip, wanna kimbia. Shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe.